Unit 3, Dialogue 3. The conversation between Subira and her guests, Mariamu and Juma, continues. Subira's sister, Amina, now joins the group.
Huyu ni dadangu, jina lake Amina.
Karibu, Bibi Amina.
Asanteni.
Eti, Bibi Amina, unategemea kuzaa lini?
Ninategemea kuzaa baada ya mwezi mmoja hivi.
Je, atakuwa mtoto wako wa kwanza?
Ndiyo, atakuwa wa kwanza. Je, mna watoto wangapi?
Tuna watoto watatu, wavulana hawa.
Je, hamna watoto wa kike?
Bado, tuna watoto wa kiume tu.